Osage. You be of my Ochu Medu Ekenoja Ochiba abisi nne onye akwa ma ya bụ onye aka n'ọcha.
Yeah.
dead. Asabros. Odadima.
Oh my.
Papa, make it a day,